Dios mío.
King Fizzo on the beat.
Balo, balo, kijana, baro, baro. Mwana ingira ndo ni kuchape mkwacho. Benga kona sura na madiambos, jambos. Gamni kupigi sheriba za kanairo mambo. Kujitepa, weta, tesa meza. Zero pressure, setan, kujiweka. Tunameta, sosi nego kwa nature. Ketchup, kupepeta, goti na piga bega, bega. Prakata, sakata, yom kwala, rada na kama tena mkemba, kichapa lazima na kam tena, kichapa sana utazampenga. Zabula, zigidi, Mikey, wakati yo gamba chi, story chi, kuwa muku kabadi.
Balo balo, 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 balo balo.
Muwala nyenya watu, mudisco tuzine valu valu. Machingu na meza kavu kavu. Bila chesa wanaleta na zigagu gagu. Chipo masala na kingo kotika.
Niko na ndanya na nipo kotika.
Nasika na gawa kama soko mchinga.
Anachanganyo na maloko nika.
Sabula zigidi Mikey. Wakati yo gamba chi story chi. Kuwa muku kabadi. Combination kali kama ragwa na maria badi. Zigidi yo musipi nsipide mudangari.
Hot 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 hot.
Jipendite.
Hata hata hata.